yande joni tani min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Nonni hande en kalan haala ko darto fawar jondu ko na nyaw coronavirus hono gacce ko na wadda yaade himbe nyawbe sere ko lati wi amedo nangre do hakkiloji mabbe dum wonno ko Ibrahim Madugu Mubarak horejo kawjido fedde gonno durude e nyaw sere leydi Niger haali. Nonno fawar joto e tagazar kandu wana to enda region motilaber don duwi ama hara kulle ko darto janginirde himbe wondum e laruji edun lati sadar ma dum hadi jannande wadde no wodiri en nan hon. Fawar jondu ko na yewtere men pinol studio kalango hande wartanan e dow nyaw coronavirus ko dum won torraji ko wadi yaade e gollobe be leydi men Niger kambe de be kali ko be jido majjum ko jannal e modon Soumana Amadou jangonto habaruji fulfulde. Yarna bir eni hande en nay lewru fevrier du konna fu ittana kana gam batte du duggol e nyaw sere der leede meden duniyaru fu kanon woni ni nyaw sere en da wi ama alle e nyaw coronavirus ko nati dum endan waddi chadale sanna yaade e nyawbe wondube sere on endan sabo hadibe be kojene fawar jon teddende hono nyaw mabbe leedi Niger do endan dum du konna wi ama ko heewi fu dum nangirtanani har hakkileji mudum en gam batte alle e dum latno dum en sakulla yarno Ibrahim Madugu Mubarak lati do horejo fedde hono nyawtugol do fi sere leedi Niger halni bandemin Olivier Asokbavi.
Basi ko dum wawi waddude ni woni ko memeto hakkillo nyawbe wondube e nyaw sere be hulobe yaade der loktoroje gere mabbe du jida wurtade no wodi kulal ko tawa lemun ko memeto hakkillo jomu ankayni kulal mangal tawa den yakki loktorodo e leyno kure ittanande to nyaw sere gun durwitite min cigilake golleji tindinde nimbe wondube e nyaw sere be mbe pamana fi on no wontiri heba to be ko nimbe ko hisenta nimbe nyawngun e du fa hande deni hebama wondube e nyawngun be njare le tobe kawrete do
nonni be gonana chukabe kemde chapan tato e jetato latibe hono tawda e laruji natube le lekoliji le commune mo fawar joni tagazar departement mo belle yara kano woni kambe suka wonube laruji be endani be kebi chadale sanne har fille ko darto jannde enda sabbe kebe kulle ko gasinto jande mabbe ba ko tabadu jangino ben don dari gam batte jande mabbe wadono hanere eno wodiri madan Haruna Sara goto e janginobe l'école pomartato na chateau mo belle yarnani ko halani bandi mi biteddo Hassan Mumun.
Janginol gol no donno wada suka fu ko ekkintina hanne de warti jango be chamama ne o tawan o wawi dum mine ekkintinoje de men gadana kaw woni ekkintino do filla jande binnul do alluje jamaani amma alluje den kanje goni gaddaka kan fu e are be tawraabe bunna jangirta suka be jeego on dum kaja are den bahube be kan en kai tawraka fu sadornango gan e be giya bani ko be nanata ko e pantina du fu e pama kala su goto onno amma ko men jaha to ekkintinoje den men bi'ama dum fero dirte be jangina pohube e to du jangina jombe bunna amma ko wi'a jande hawtade no sebe kawra no kure worre are de du de gari men keba en sadorna gande ne o hantata janginol beedo sojjo jangino beeto de gonga sadorna no heboto
nonni farfilla jande ne ilu sappo e jeleur octobre wonno ko l'école mabbita to endan dogan duci l'école on du konan dum l'écoleji hakkundeji noni région mo dos won ko taweden kanon woni hara fille ko darto jannede en don wadna hanre no wodiri se wana ko tawi lewru janvier du enda wadi hono fawar jondu kono syndicat janginobe ngadi du konan darnugol golleji mudum en dum waddi sadar ma sanele jannede enda yerno alasan ibun lati directeur kawjido fille ko darto jannede dida berde departement mo dogan duci o halani bandemin Abdul Aziz Dayuma.
En janvier la partie
der lewru janvier min kebi faddunde di jande ko balde jegon labi didi dum du wadi ko rimani harto sigila jande amin dum sanne le jangirde godde fudu le lekoloji gomnanti dim buri seni en gadi cendirol hande lekoloji jobantedi din ardake di gomnanti dim harto janginol dum gam di kebayi fu faddunde jande janginol no dum wadde hedde amin dum wodi du jande no don yehira yeso moɗe no woɗiri. Miɗen tawa e fuɗɗode lewru février. Yeru no ɗum wowiradu jande heɓi yaadu yeeso. Ndenne hande le jangirɗe lekkoloji dow ganduuji ɗe fuu, miɗen mbawi wiide seni sukaɓe ɓen puɗɗanaka waɗanede etol jandeji mu'en fuu jeɗɗire warorde ɗum fuɗɗete.
Nonni gallure arliti jaatel région mo Agadez nokku to laati waɗi jeɗɗi je tati ni enen ko ene woodi saɗorma hedde ndiyan keƴuɗan ceniɗan laaɓuɗan. Ɗum du konɗan ni wiyama har fila ko darto forage uji mbasaɗi poɗoji ndiyan ɗi kañum wonto enen ko heɓi saɗorma seɗɗa kala yerno Aboubacar Mamman laati kaw docteur kawjiɗo har fila ko darto ndiyan département mo arliti haalani bandimin Ousmane Oumar.
Saɗornan ndiyan ɗo nder huɓere arliti deni waɗi gam forasugom indiraɗo F8 kamboni. Ɗum waɗi hannden jeɗɗije tati komin ngala ndiyan nder forage uji joyi kokkoji huɓere arliti ndiyan goto kamboni. Jonini ɗum wartiri kokkol ndiyan ɗan horde horde hakkunde bangeje ɗen. Ɓe kokke ndiyam nde ɓeydake ɓeyto du kokke ni wona no waɗe fadde mosola heɓede. Nigelek wakkati warde wakkati kandu no waɗa horde horde fadde mum heɓude mosola saɗornan hite courant ɗo nder huɓere. To irɗum he bandum kan waɗata ko forage uji ɗi enden no keɓa saɗorna. Ɗum du saabi komiɗen mbi'a e gaki Nigelek waɗa horde horde dow ɓoggi jaaroji hiite to forage uji ɗi enden. To hiite kuran taƴi de wartoji fuu ɗum du bonnata tuyoji manaji ɗin faaɗi bula. Ndenne tondu no hani noon ɗum wayla tuyoji manaji ɗi enden ɗum watta ko jamdi inox ko watta ɗum
woɗa.
Seydi jokka ngari har filla politiki ɗo leydi men Niger ɗo enda. Ɗum du konɗan waddi ko himɓeje tonno tokka himɓe ɗiɗo heddiɓe tefoɓe laamu leydi men Niger ko waroyto ɗum enɗa noga e go lewru février noni. Ɗum waddini laatino tataɓo e nayaɓo le fila fila go gaɗanogo arnigol enɗan ɓe fuɗɗi ɗon. Ɗum wonno Alaji Seyni Oumarou mo MNSD Nasara Albede Abouba mo MPR Jamhuria ɓe mbi ɓe kooƴi aadi fa ɓe tokka hono fa hande Mohamed Bazoum gonɗo tefdo Independence Tareya e le jahanga ɗiɗaɓal tefol laamu ngu enɗam. Caggal mum dukonda ACC kan dukonda fedde no ene tefnoɓe heɓay laamu ka en dukonda gaɗi hawterde gam batte ka en du hono tokka ɓe mbi kamɓe ɗo ɓe tokkana Mohamed Ousmane kañum wonko ɓe gaddonto ballaga mabɓe e ley cuɓaki garowi ki endan. Ɗum dukonda noga e go lewru février noni yerno kaalodo inde mabɓe mbiteɗo Adolphe Sagbo haaliri. Fa hande ele habaruji ɗi endan ni no tawa dukonda ni seni en ƴeewi hono tireji woɓɓe ɗo e geeloɓi ladde ko adana ɗo enɗan kuure eɗi gaɗa jeetati jaaraɗi ton endan ni fawar joni ley ladde gada beji ɗum woni département mo Bermo région mo maradi noni. Ɗi tireji ɗi konɗa hande nde ɗi jotteke to ɗi mbawi ɓeynude ɗum nene kay ɓe mbi jaati eɓe jiya goɗɗi majje fu fuɗɗina ɓeyna yerno fawar joni colonel Mohamman Sanusi ɗan fat imalati kan hawji no kurde o haaldir o wi gaccede fola e majji.
Ɗum waɗi duuɓi ɗiɗi ni ko joloji ladde jeetati gon jaara nder guure ladde domande ɗe gadabeji e haala ka kalten ka ɗi tereji baasi fuu wala e mu'en. Min gatti du laabi ko hinnotoɗi min puɗɗi yiide jon o ko gori ɗin puɗɗi tokkude dey ɗi ga joloji ladde pamari noon sayi to ɗi gaɗi ko watto duuɓi ɗiɗi ma tati ko ɗi ndima. No mbirdi ladde no tiɗudi durede woɗi nokkure noon nde ɗi goni ɗi nana belɗum sanne genal no wodi nani ndiyam ba ko wakkati gon iɗi mburto nder ladde domande ɗe dey ɗi mboɗɗoytako. Allah e gollidol e ɓiɓɓe wuro tawaɗo to ɗi ndewi fuu miɗen andine seni min ji nokku to wodani ɗi baasi ɗi jiɗi ɗi jaadu no wodi dow moɓe ɗi kamɓe oncata ɗi wattude nder ladde domande.
Nonni har fila ko darto moƴƴintingol demal e leydi men Niger ɗum waddi ko hawritergon waɗama keñal ɗo enɗan gallu ñamey no ƴeewa keddi himɓe laatiɓe haaloɓe dow fi ko darto demal e ko yarto ɗum yesso fuu. Ɗum waddini ɓe kalena haala fi engrais ɗum woni birguigu tubakoɓe ndi enɗan ko watta ko tawi nde heeɓe no heƴiri eno woɗiri fa keɓen faam fa woɗanoyi ɗum waɗiri Djibo Bagna goto e fawarjo horeɓe hono jingonoɓe remoɓe leydi men Niger nani ko hani Mouktar Hammadou.
Ko waɗi min kawri kan woni aɗa andi joni denno kayman kan waddanno engrais on joni laamu hoƴi talkur ko hi kayme wala nder engrais laamu wurtike hokki joom en bawɗe no wodi surgo ni e o men ka hakkille hunde fuu ko laati luumo birguiri to no wodi koten kan woni suudu latin hunde fuu ko laati laabi ko hoƴete ko watta golle ɗe gaɗa no woɗiri kamɓe kakkili he majjum no wodi ceede komin gui itte ko laati filla engrais ko watta himɓe anda foti wonno naata fotto wurto noyi ɗum woɗi ɗi sodira engrais ɗum ɗum gaɗa majjum min gui no heegui tawi waddanɓe ballaka fuu tawe to dum wadu gere gere dum woni halaji mawdi mawdi ko min gadi ton en e hawrinde de kenga
harfi la pirso balidu ko da latol balko ete chan ko noto na kamerum hitande hikka dum wonno du konna ni hara tewtol burundurgol wawde latol balgol enda dum wadda yottade kerol sabu kenyande enda Mali kanyu e Guinée foti e do fawar jo jahangal di daba keddigal gal enna Guinée Conakry noni nene ka Mali ka won ko hebo jalogal Marco du Konda ye jalawe ke Cameroon nay e bolum ton enda dum wadi fawar jontu Konda ni leledi Cameroon to enda se Allah jabi du Konda chan o ya timwa alangal enna jeddi lewru février dum wadan Maroc kanyu e Mali hawroyto ciagal mundu Konda nyande assez odu Guinée Conakry hawran e Cameroon fa jeebe moy latto tatabo dum wonno hantode chan on enda noni Jati, studio kalangu woni ko kettini don jage dan en dan fa wodan yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kessi kasen ko holloto dum fa wodan studio kalangu gollal dubi joy studio kalangu do tokkitaade yaadu leydi niger yewtere men pen studio kalangu ni hande haltana hala coronavirus ko lati waddi jahangal didabal le du konda fun don no watta sembe yaade e laabi ko rentu himbe e ko hisinto dum nyawngu enda dum waddil ko fawar joni do enda leedi men Niger du nyawngu waddi torraji yaade e gollobe leedi Niger Olivier Assokba vi o yehi to horebe syndicat kanyo horebe gollobe be kalnimo dum on ko be ji ko nyawngu no torra sane nan ko min perside fulfulde
Illa nyaw coronavirus erabum bangi do enden der leedi Niger lewru mars hitane duu ujina didi e lasu duudal golloobe dimma golle en fu buutama na bayla waddama watta der siri makko hanono docteur mayna kafugu loktorojo do andal burna bibbe adama haliri dum dalila kulal rabu nyawgu enden ni waddi ko himbe galano gara sanne loktoror ga nyawtade loktorobe ben e nyawbe ben neddo fuunu hula bandum
dum lata kina hunde andal kessal yaade to nimbe fu wadi bayle sengonga harto cellal balli nimbe wondube e nyawgu gam moyen non fu no hakkili horemu ena wada mo waddata lokotororo sabu no milan ko imo wawi rabu de dum e nyawgu on gi no wodi loktorojo to nimbe wondube e nyaw coronavirus dum padda no chawre saltobe yaade ton sawraade
nyaw coronavirus erabunni utiri kebal harko darta golle yaha wartaji himbe aremu en gantogom dimma wakkati golle den endam uyta togondu golle den ni darna fufu gollobe dubbe du dum waddani sa dornam hanono Musa Mamman Dawada ardido company loreji gon do der hubere nyame haliri dum
ngoga non no wodi labi di gomnanti hoji himbe buytiri wadde jahale jondo nimbe seda kan non warta do dillobe dum dum min kabani fi on mosala gonnanti walli min ya gallabe tati miden ballite fi on do dejjinake miden e la dudun tinoro ni
hanono Idrissa Jibrilla ardido CDTN fede jinganoro gollobe leedi Niger haliri dum de kampaniji loreji gom gomnati waddani dum en balla goddi kay kebay fu balla yuka to gomnati
min gaddi fillamun to hawrinde fede sawara gollobe de horejo gouvernement on ardido filla labi di gomnanti hoji din harto tabintinol majji der gollirde gomnanti e gonde jonde e ko emum kambe balla ka gomnanti wino no wadanan nimbe min gaddi du tindi kewdo e hawrindeji gam majjum batte hunde heere non ko nimbe fu kaani e jewde dume haani wadede
do leydi Niger yolbinande himbe ko gomnati waddi harko darata labi cingadi gan durwididde nyaw coronavirus e rabmun ni wadan himbe baa ko jitaade golleji e lumaku mu
e do dum ko habru be fulfulde tili hande semi assalamu alaikum balent jamwali Jati, studio kalangu woni ko kettini don jage dan endam fa wodan yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kessi kasen ko holloto dum fa wodan studio kalangu gollal dubi joy studio kalangu do tokkitaade yaadu leedi Niger